Sema oh, wote eh, wanangu oh, sema eh, yani oh, wanangu eh, sema oh, wote eh, na wakubali, wote chamalangu tunapali. Kali ngoma zangu hatuna bali, nani zaidi yangu hatulali. Mapopo wenzangu mwone, yule pale anacheza mdumange. Sosegele hatupingani wanangu, yule kule anacheza segele. Sogea mbele hatupingani wanangu. Aliye sinzia tunamtimua, akileta ubishi tunambandua. Yule dada amejibinua, amejichanua chini ya kikamata mdogo mdogo na bambia. Yule pale anacheza mdumange, sosegele hatupingani wanangu. Yule kule anacheza segele, sogea mbele hatupingani wanangu. Sema oh, wote eh, wanangu oh, sema eh, yani oh, wanangu eh, sema oh. Jamani chonde, usini kanyage, litero tokea, tutaona na wabaya. Chonde chonde, usini kanyage, litero tokea, tutaona na wabaya. Tunalombaya, tutaona na wabaya. Uwe bingwa madeni ana kazi la mbea. Malaya changu do penda pombe na sigara. Ana taera wakigogo mbagara. Uwa mwana nyamara, yani oh mwanangu. Uwe ndo chamarangu, nimesaka kote sikuoni chafu yangu jangara. Sema oh, wote eh, wanangu oh, sema eh, yani oh, wanangu eh, sema oh, wote eh. Sema ajib, 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 ajib. Na Ibrahim ajib, ajib. Ayo Kenny, mwitu OG, G, awe mwanangu led the boy, boy.